mia kwenye gia. Waita sogeza bia, tumevamia. Watoto juzi juu ya mdundo wanalia. Kila shori anavutia, kazi kwa kushikilia ile kibingwa. Watoto yani line teketeke, huna mkwanja. Kwa busa so lazimo tetemeko amekushinda. Tuliza mori, acha seke seke. Pati mwake mwake, chagua moja pake kieleweke. Ah, nimesha moka, nimetoka kwa pusha. Watoto kari cheki wanavozungusha. Kuwa makini wasije kukusafisha. DJ tuliza wenge, mbona unatulusha. Sets bamba tap, toto wamejaza chula. Moyo wangu meluka kichura chura. Hakuna baya, wote ni visura sura. Shendula majanga kamba ya binti snura.
Wengine wanapenda round, wengine wanazaba. Kusha kaba from dom, mina wapa homo. Watoto wa Dodoma na vovimbo shani soma. Sina muda, no time to time. Suezi swallow, he's a prime, minu za iskia. Tuli as a bottom, now tipo up here. Bene leo, unanipenda na kupenda pia. Wanna dance, tipo live, eh? Wanna vibe, eh? In the club.
Hey yo, what's up? Mzuka nene klamu, watu wote hands up. Gifted thoughts, unabamba kwenye ma. Moro mekushika za maka cha cha. Haters hakuna kutushisha kwenye rap. Mzuka nene klamu, watu wote hands up. Gifted thoughts, unabamba kwenye ma.
Chana mavezi, chana mapani, chana malaini. Mzungi soga mzunga, white mzungi laza. Mtawa kwaza mtawa, pili mtawa kati. Naduna njeja, nduna nchopa, nduna na bike. Brass kazo, nashika ikipaza, nashika na mic na vuta glass. Napita ntoto, napita na baby, napiga makis. Ah, weta keep the change, weta put the lunch. Weta put the chicken,
hey, weta pat the mic. Mzunga nene klamu, watu wote hands up. Gifted thoughts, unabamba kwa ima. Moro mekushika za maka cha cha. Haters hakuna kutushisha kwenye rap. Mzuka nene klamu watu wote hands up. Gifted thoughts unabamba kwenye ma. Moro mekushika za maka cha cha. Haters hakuna kutushisha kwenye rap. Ingoma kiboko, siyo ya nidanganya toto. Na watakoma mikago, lazima tu msome logo. Ingoma kiboko, siyo ya nidanganya toto. Na watakoma mikogo, lazima tu msume logo. Hey, what's up? Mzuka nene klamu, watu wote hands up. Gifted thoughts, unabamba kwenye ma. Moro mekushika za maka cha cha. Haters hakuna kutushisha kwenye rap. Mzuka nene klamu, watu wote hands up. Gifted thoughts, unabamba kwenye ma. Moro mekushika za maka cha cha.